Remember where you come from. Zambian music promos, don't see old.
Hey, who's the fortune?
I can't chill it. Sensei.
Nobody wants to stop moving right to come. Why did you come?
That's the fire.
Let's go.
Panga nana nebu na leikala. Nalina bashikulu balebo mfenkonto pakwenda.
Pakwenda.
Inkonto yabo mu menso yabantu telifye chimuti echo balendelako lelo enkonto mu minwe yakwa Mose yapatwile bemba wakashika lelo bapita po
abena isura
imikate mu minwe ya mwana ulya telifye mikate lelo mu minwe yakwa Yesu Yadi si shamakana, makana.
Shikonka kie na muma moko fili.
Shikonka kie
na muma moko fili.
Na muma moko fili.
Na muma moko fili. Shikonka kie na muma moko fili. Na muma moko fili. Na muma moko fili.
Bola muminwe ya nine Kwanga shafye Nengana jetinkule Babra banda batsonda Kana nyangwe nangu kunda nanji Aya Bola muminwe ya bobela Mazilion Bilion Milion Aya Kufyalo Kutia batwala amaya nave ne barakula na mumaboko fili ni muli nani wala bike subiro gawa bika mumaboko yobe wala lofia mona mona
shikonka fienda mumaboko fili na mumaboko fili na mumaboko fili
ni muli
Kimba studio imo ine producer umo ine say aminga vaimba vapisha webo washalone su one chito ya maboko makasa teti ya kwanishi ambini mweva komfu and it's okay na mwaipatikisha tafia bombe ambini mweva shima pepo kushimikile chambu pe Asimbe tete kabe yemishish
Shikonka fie na muma woko fili
Na muma woko fili
Na muma woko fili
Akaleza kaleza tete kateme chimuti
Shikonka fie na muma woko fili
Na muma woko fili
Na muma
woko fili
Remember where you got it from. Zambian Music Promos, .co.